wa tona wena gore o fekile xitlumba mavona. U fikile the guitar man, u yi khomi left, u yi bite ntoho timbirhi.